studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Philippe Dambele to ogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jam nyalli sakirabe kedibe mangal pat en leedi mali be beddike d'accord mabbe yogga der sahal leedi di wattu mo jamare de na wemba bangal mudun adribe kaptibe na kulita wiide yo dati dabareji be kuntani hore ben bangal hippugol terusi ambe fay boyata ngalure kidal hebanna jifindirde heere yontere jabbinde won ko golleji di puddi di ngadan lebbi jetti ministrement itan ko buri milliard goto kalisifa bangal mudun L'hôpital région Tumbutu anna jogiti alaaji kewdi waydi kaake gollirde famdugol adadu golloobe dunke en e ko nande mudum jamarande November sanne ben kambe ardibe l'hôpital ben goddo wadno dango fa na wada noddago faaba di ngoni sembe kabaruji amen kikide altinere hande sappo e go lewru novembre 2019 bismillah sakirabe Rafindenagu mbiyan gidali turusi ambe na kei fa hande sahal e wudu leydi ndi kabitibe en leydi mali be mbeddike kabordo mbiyan d'accordo mun en andira bukan e labe zanga rutade to menaka e ansongo dum wadi yontere jabbinende ngol wirfagol hunjanangol hore tiagal bonandaji mbiyan do larme mali to indele min tun wattu go lewru novembre yo tan batte mbiyan lendu datti dabareji e wi kambe mbiyan lami be kabitibe mbbe ka won honjotobe kultibe wiide dido imma darajina kulta jati satre gidali terusembe kedanna ko hebani en mahamman baba kunta e do fashitango usman diko
Ewi horeje chef d'état major armé Mali non yimade gol wirfitagol tagal yo dabere solde tengal mi jaadum le hakilantaku fa no golle waje ngirtani heba fewde ewi général de division Abdoulaye Koulibaly gube towtude de mobi dette nokku goto do bawi habade yo dum waddani d'accordé Abdourabou Kane kanya indiliman wirfinade se warta menaka e jakiti yontende de labzangande kanya ansongodu nona kanon ewi odo galangaaji mawdi dunke famu dabere walde du subagon de do dabere no yo fanda chaldi kesi bangal imadaraji yalla dabere gida terrorism be ana hebane jogala fawarde e sottobe dorogube on hor mo holliti de pelle fu ana gondi e nanede jate fa be danan de nagu yimbe be dole dun do wanda non le wirfagongol d'accord de yogaje tawtude le sahal mali soldats en ana gode hawde waybe le wuddu leedi men d'accord de terrorisme en helama chakete yontende kuna nokku do wadda e buli kesi le region motio dun de wande non wayde deena ko na heddi e dengade le odo nokku leedi men ana buri yimbe jeyon warabe chakite yontende le commune madugu e jallube le cercle koro janginerde wura dege beredu sumama le cercle banjagara o le golleji sikitabe yo terroriste
won honjotobe kultibe wiide guldo wirfagul kabitibe leedi mali be na jatire hono mbiyen kebal kaw wonande terrorisme be ka dum fufu e tawede be do mbi hi huncangul hore dido dati dabariji na bawi jati latade sababu rendude jamarande kedanna ko Ibrahim Maiga gollaw ISS halni e telephone Hamsetu Touré do fashitango Ousmane Diko
l'impact
la famu anati di andanede don gondan do sabede solarme ana sawawali rende yimbe nafamu ana wawi sikitede mi dullaka hedi nantigol kabaruji yo kaw tagu message hedi gube terroriste de sabede imma daraja majjefu yo tosude amana kala ko tongi e lamu hedi pale do de nangi so lefi keri leedi me ana wawi wadande kaw gube terroriste de hono holde yimbe ton larme wawa e rende dum be
pas capable de les sécuriser.
Kala njibbe beedoray fam do kabaruji leedi mali e mbiyan heejoji studio tamani na mbawi nawtorade bembal WhatsApp numero o woni 76 70 88 50
studio tamani
golleji mahugol jifnirde kidal puddi yontere jabbirende ko buri milliard goto kalisi sefa ministrement hani wadde hen e wi ardibe fedde ministrement mbiyan dun do nafan sanne ngalurende mbiyan nuku o na bawi dun nawtorade e mbiyan e lebbi jetti kedana ko Mohamed Ag Ahmed neddo modo to kidal tun hani e telephone Ousmane Diko do fashitango Alcisse
ko hewe yimbe region kidal o fo na jaban golle muyinde o aéroport mawdo di region kidal o walla naude marchandise ngaji naude yimbe naude nyawbe utti de region kidal du hune lobbere yimbe region kidal be wara hiya wayta gol mawdo bangal ngurdam ma fayso dun timminta tidala gondo do mabbe o fu du hune mawdo muyinde o aéroport mawdo di region kidal o walla avion ay mawdi di imare jipade timmina tidala gondo do fa jondo yimbe kidal minaka e batti be walla nyawbe barumbe e rewbe kamin
to tumbutu ton no sarugol nyawbe be wana fe hunde yafunde mbiyen le ciudi dogotoro mawdidi e famdi di fuf e ciewdi di fuf yotti allahji biridi mbiyen e kabaru andanbe golle o e kany rafikaaki gollirdi mbiyen kasindinaade ndenno yimbe le mbiyen ngullitike bangal mudum kalfunaabe kabaru cellal be njeli yo mbiyen paabe yalla e mbawana darnaade mbiyen kabaru jamarende keddana ko hebani en kejaado amen to mbiyen kejaado amen tun moham maymuna muru do fashtango usman diku amnata jall
Sara adele suru doktor tumbutu non ala buri modu jalotide amiture non dullali kuteji mudun abba odo galle non wajibiniki dum waddude sukabe mun dido am faba mako yalla ana tawre batte wayde dunke famu keddan nako cfn
concernant les ressources humaines
bangal yimbe gollobe midon jogi tidal midon kasindine doktor en famu be nyawuli kewdi tawete opere en midon jogi tidal kaaki gollir mi ngala jawdi gollir midon pawi jikke amen e golli dimbe be min gondibe
soutenir dans ces domaines là
soudu doktor region tumbutu o wala kake fay gollobe tentilibe du ngala hen yo tayka mo mo horebe du soudu kolliti bobakar kulbali joko horejo soudu doktor ndu on ko sefi kala demo
j'ai été confronté
deuri jabeno no hebino tida la bangal sukabe andi do nyawbe kana nababa mako dewengel nyawji jam jogino ngil nababa bamako sabede andan do nyaw o wala ton jonte didi tagal mudum bingel la goro ni busan mudun dundu barkan mun golle wala no ton kana naba nokku goddo sa jeewi no bamako wottiri ni
stance to moktuba mako
yongon noddango wengo yimbe ngalul ndedu ngadi e wi mabbe su dowtondu yegitaama heedi laamibe tumbutu yimbe mudun kanye laami mudun fu kawri e do gotol an haani ko yaawidu gollirnde faabe yalla ana darano cellal yimbe ton ila tumbutu memino muro mosio tamani
Nyaloma jegobo championnat ligue 1 fiyama nyande alan sappo lewru novembre soni AC Gawo memi leedi yeso AS performance kulukuro njado fa to en yo mbien kowal gotel e kowal donno dum latike gotel e kowal dum secretary e lettre kasse keita pelle didde fufu ko liti wiide nagi kani ko warata ko keddana ko hebani en emirana kilu mayga do fajtango usman diko e alcisi
e wi daranibe e kintinde soni AC Gawo bopi gadandibe samde nyalande jegoberde de ngaram fotintinede e wi secrétaire général club onon dabareje fu an gonda fa pire garoje fewde e jeliba acd darto sandi lamine secrétaire général club soni ac won ko se fikere dem
le dispositif
entraîneur o dabare ngay be fi fu hebi lawol fa yota do wakati go yo pitti gol yabaade défenseur am wadi so bi goto nati am comité directeur o wadan ko wawi fu yela be piobe balon be ana heban kaw e kawtal garoje
lato be amen be ana jinno hawde e pide de fa keba darde le pena eleko e kintino ase performance de kulukoro holliti e bimi dum fiidugol kala sabanibe odo jabu fili dambele wonko sefi kerdemmo
yave lambi
gonno yakber tootoyde kaw fedde mi kawri o ana buru no sambe ana buru no wawdi dum hokki tiida la modo fedde amen mino landino hebo ndirde as nyana kulukoro jigol amen futo
wonjo
ila gawo imrona kilu mega mo studio tamani hebani en
Studio Tamani, yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse et fedde leydi Europe.
Sengare mbiyen le kabaru nyamen der region ngaji di to koro ton to tondiral hakilaji do mbiyen kebar do kebar kabaru lekol o lati sababu hawrutal kawrutal kumani be mbiyen jande be fuf nyande asawere jena lewru novembre do yo do mijo gulirda humaninde yirwere e pabondiral holtama wide teme doro e chapande njeddo e didon sukabe cercle o njata lekol sabi wayde denagu mbiyen yumbo idde mabbe totama dikap koro yalla e be kuntane hore e bi yoga fay janginirde urtare de na jogi ciadele mbien janginobe to kuchala ton holtama wiide ciogu lemburu buytike ana wara lewru hande lemburuji joyi wonno buudi debbe ka hande yo buudi noga julabe police wiide yo batte lemburuji kewdi ewri luluni e sikaso dun latike dun sababu hebgol golle wonande sukabe fuf worbe e rawbe to banamba tun hultama yu mbiyen ujinaji kewdi aslam en mbiyen circle o ngoni yambinbe jamma mawludo mbiyen yugul aduna do mbiyen amen mohammed rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamberde wadi don mbiyen nyan jamma sappo lewru novembre wajuji di na wajuji ngadama do mbiyen hewtagul jam denagu e dewal bibbe leedi mali to yurso ton dun nonaka don der mbiyen miside de fufu bawuji ngadama fawde kapitibe ibobe kanje mbiyon hewtagol jamma der leydi Mali di ngumtimin takabaruji amen hande ka bien fa hande yewtere na yeso.